ukhathala ngesinye sezifo ezombulalazwe esilangile esibhuqabhuqa umhlaba. Yebo, siyibonile beyigqamile njenge-COVID nokho ezifike ezedlule. Ukukhathala kunemiphefumulo okuyikhiphile emningi ngaphezu kwe-COVID. Usamangele. Angibingelele ngomkele futhi engosini yethu eFresh. Ngingusibalo BT Ngema, ongumlomo kaBenny Diamond weChristianity Works. Amakhulu eyigidi zabantu emhlabeni jikelele zibhekana nesifo sokuphelwa ngubuthongo. Abanye baqaqanjelwa imilenze kungalaleki, kwabanye ngukuqwasha okunganqamuki. Futhi siyazi ukuthi ungalali kumema kuvulele umnyango amagciwane angaholela ekutheni ugule. Lapho kubalwa amagciwane ahlasela inhliziyo, ukuphazamiseka kokushaya kahle kwayo inhliziyo, nokukhuluphala nakho kuyabalwa futhi kulolu hlanga. Kungani konke lokhu kwenzeka? Yizinga lokwehla lokudla ngendlela enempilo, futhi nonganyakaziswa kwemzimba idukujulujuluka kancane. Isikhathi esiningi esisebenzisa efonini nokuncoseka komkhathi ngenye izinto ezenza sigcine singasaphilile kahle. Ingcindezi nebala nayo ingenye yezimbangela uhle lude lungephele lonke. Futhi nebala simele ukukhuluma ngalezi zinto ekuphileni kwethu njengoba uNkulunkulu esethembe ngokusibumbela imizimba yethu ngesandla sakhe uqobo ukuze imiphefumulo yethu ihlale kuyo. Kodwa ungakwazi ukukulungisa konke lokho kwezempilo kodwa ekujuleni kwelikamoya ungaba umuntu ongayizweli ukuphumula, ngoba njengokuba ngokwenyama nokomuzwa wenhliziyo kunezinto eyidingeka zenzekile ukuze ube nokuphumula, kanjalo futhi nasemoyeni kumele kube khona okwenzekile kwelikamoya. Uyazi ukuthi kuba kanjani? Uthola ukuthi bulale ubuthongo banele kodwa uzizwa ungenakho ukuphumula. Khona kunjalo uze ukuthi noma kunjalo kodwa izinto ayimile ngendlela yazo. Ngena Nkulunkulu kumaHebheru 4:1. Ngakho-ke masesabe ukuba kuthi kusekhona isethembiso sokungena ekuphumuleni kwakhe kungabikho noyedwa kini obonakala eselemuva. Iqiniso ngokuthi ngeke kube sekuphumuleni kwempela kuze kube ngokuthi usebudlelwaneni obuhle noNkulunkulu, ngokuba kukulobudlelwane kuphela esingakwazi ukungena ekuphumuleni kwakhe. Ngakho sihlobo sami, sondela eduze kuye, yilapho kanye oyobe usuthole ukuphumula komphefumulo wakho. Yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe liFresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion efresh insuku zonke sithumele iWhatsapp inombolo yethu ethi 067 706 0077.